tubasuhuze mwese mwese abakurikira ikondera libro ikondera ryigenga ikondera rirwanya ubucakari bwari bwo bwose cyane cyane ikinyoma n'ubwoba. Turashimira Major Michel Mupende turi kumwe muri uyu mwanya. Major Mupende aragira ati ntambara yo ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 10 mwaka w'1990 ndayizi. Imyaka 29 irashize u Rwanda ruguye mu ntambara. Major Michel Mupende ni umusirikare wabaye mu gisirikare cya Uganda. Aza kugikomereza mu FPR Inkotanyi APR ndetse ari mu bimbere mu gitero cyo ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 10 mwaka w'1990. Igitero cyatangije intambara yahe ku Rwanda n'abanyarwanda itaka Rwanda imfubyi n'abapfakazi dore ko inkomerezo zitavugwa. U Rwanda rwahoze ari cya gihugu kihogoza isura yarwo isigara ari cya gihugu cya genocide n'ubu kandi abicwa ntiwabara. Uyu Mupende yateye u Rwanda atigeze amenya kuko yavutse ku babyeyi bahunze u Rwanda muri za 1960 na 1960. Wakaba yaravukiye i Bugande ababyeyi bari barahungiye ngo babaga hose aho mu Bugande haba mu nkambi haba n'ahandi ngo ababyeyi babo barababwiraga ngo dore iwanyu ni hariya. Uyu Mupende avuga ko ubuto bwe bwabaye bwo kurwana kuko yinjiye mu gisirikare cya Uganda mwaka w'1985 afite imyaka isaga gato 20. Nyuma uyu Mupende yaje kwinjira muri FPR Inkotanyi ajya mu gisirikare APR yinjiranye n'abandi ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 10 mwaka w'1990 baje gutera u Rwanda ngo baturutse igisirikare cya Uganda. Uyu Mupende yabonye intsinzi ya FPR ibyishimo yarabigize ariko byari bivanze n'amarira kuko yabuze benshi mu muryango we. Uyu Mupende uvuga ko yakoreye FPR yivuye inyuma yahunze igihugu mu mwaka w'2000 ngo none umutekano ugeramiwe. Mu kiganiro kirekire twagiranye uyu Mupende aravuga icyamuteye gutera u Rwanda uko intambara yagenze n'ukuntu kwezi kwa mbere kw'intambara ari kukwakira 90 kutoroheye FPR yari imaze gupfusha abasirikare bakomeye barimo Fred Rwigema bayingana na Bunyenyezi. Uyu Mupende ngo yakurikiye neza ibyishwa rya Fred Rwigema umurambo wa Fred ngo yarawubonye awukoraho ku buryo ukurikije ibyo avuga wasanga FPR yarikoze mu nda. Akavuga ko Rwigema bamukanuye ngo bamwishe bamuturutse mu gikanu isasu rihingukira mu kananwa. Uyu Major Mupende wari waracecetse igihe kirekire ubu noneho ngo yiyemeje kuvuga ibyo yabonye. Twongeye kumushimira rero kuko n'ubundi yaturagitse kugira ngo tuzakomeze aho twari tugereje. Nawe rero uri we wese aho uri hose ikondera ry'ikondera ryigenga ntawe riheza keretse gusa umucakara w'ubwoba n'ikinyoma.
Je banyita Mupende Michel n'abatijwe Michel ndoroheza amariza guhinduka Michael aramvuka ku babyeyi b'abanyarwanda bari impunzi mu gihugu cya Uganda bahunze muri za 1959 na za 1960 nabyirukiye mu kandi y'impunzi mu burengerazuba bwa Uganda ahitwa inkambi yitwa Shungirizi niho nigiye amashuri ya primaire amashuri yisumbuye nakurikiraho ndetse na institi nabyigiye Kampala aho nigaga ibyibaruramari. Jewe navuye mu ishuri nacikirije amashuri njya gufatanya n'ingabo za Emira kubera ibibazo byari mu Uganda icyo gihe birimo n'itotezwa ry'abanyarwanda akaba ariyo mpamvu ndetse nari natangiye mbere y'uko njya mu ngabo gato mu myaka za 80 muri 82 ni muri secondaire kamaraho gufatanya no gukorana n'umutwe wa NRM. Hama njya mu ngabo byuzuye rwerure muri 85 kuba umurwanyi wabo kwifatanya nabo kugira ngo dutunganye igihugu cya Uganda kigere amahoro natwe twirengera turengera n'abacu intambara y'Ubugande narayirwanye nabaye mu ntambara kuva icyo gihe muri 85 kugeza no mu majyaruguru ni naho nabaye mu bihe byose turengera ubuyobozi bwa Museveni muzi ko abari batsinze bagiye ruguru bagatangira kurema imitwe yo kurwanya leta yari ikiri ishyashya cyane nabaye rero mu burere rwose bw'imirwano niwe mu ntambara y'ubuzima bwanjye bwose nza kuruhuka intambara wakoje mu kigo cyo kwitoza ubwa ofisiye mu myitozo y'ubwa ofisiye muri 88 mu kwezi kwa mbere kugera muri 89 mu kwezi kwa kane ubwo niho nabonye nabori ofisiye baryita commission basorientana nanone nanjye noherezwa mu burere bw'imirwano bw'amajyaruguru y'iburengerazuba ahitwa muri za Kristo Soroti 10 ndetse na Karamoja y'Amajyepfo ubwo aho niho nakubutse dutera u Rwanda kuyandura kwakira kandi nageze ku itariki mu Rwanda ikagitumba kuyandura kwakira nyirizina
mupende se Micheli ye mupende Micheli uravuga ko wakuriye mu nkambi ubwo wavuye mu Rwanda ugana iki
ntabwo navuye mu Rwanda nari mu Senegal nduzi je navutse nyuma gato y'abantu guhunga imyaka n'ubu ngubu ntashobora kuvuga neza mvuga iyo bagiye bambwira natoye mu mikino yo bata bambwiye mama yambwiye ba marume ariko je navukiye hakurya y'umupaka hafi gatoya ahitwa ahantu bakunze guha izina Mbororo niho muri Ntunga mu uyu munsi hari ababyeyi ba mama basohotse mu Rwanda kera na ba marume ubwo ababyeyi bacu bahunze batari bajya mu nkambi niho babanje kuba imyaka igera muri ibiri ahari ariko basogokuru barakomeza bajya mu nkambi na ba data bacu n'abandi yafungirije rero niho naje kuvukira kuko niho byiba ba mama bari bari ndanahakure imyaka mitoya mbere yuko njyanwa muri kambi nyine gutura data amaze kwimuka
wowe wavukiye Ubugande ubwo babajyanye mu inkambi urayizi inkambi wayikuriyemo aho mu nkambi mwabagaho mute
mu nkambi niho naciriye ubwenge gusa nuko navukiye hariya mama ashaka ijambo kwanjye na no kwa basanzwe ariko naciriye ubwenge n'ifungirije mu nkambi twabaye ubuzima bubi cyane nk'ubwo inkambi nyine urabwumva inkambi zose ni zimwe kandi rero inkambi z'icyo gihe ijambo ryariho icyo gihe ntabwo hasheri yari akagira imbaraga n'imiryango ya Roni yari itaragira imbaraga nk'iyo iyo ifite muri iyi myaka n'ikibazo cyonyine cyo kugira kujya bazasolisitinge babone ababumva bazana n'izo nkunga ibintu byagendaga buke buke ariko inkambi zose nk'uko zibonye numvise ubuga iby'inkambi numva ko hari ibyo ugomba kuba uziba uribone n'amaso yawe byari bwari ubuzima bubi twabaye mu mashyamba arimo inzoka twabaye mu mashyamba arimo ingwe n'intare twagize abanyamahanga abasangwa bane n'igihugu batwanga batize kutwemera bitwara igihe kirekire ko twari dufite imico itandukanye abantu bicwa n'indwara ziza zikomeye cyane urabona afungiye zimwe mu kibaya cy'akagera hari indwara ziza zikomeye cyane hari imibu myinshi cyane kuko hahora hareta amazi igihe cyose cy'imvura ije ntabwo amazi hakama habaga malariya ikomeye cyane y'igikatu iyo yicaga abana benshi bavukaga ku ijana abakuraga bakarenga nk'imyaka 10 babaga bashobora kugera ku 10% abenshi bicwa na malariya n'izindi ndwara ziriza zitari zakanamenyekana zimwe so ubuhungi bwari bubi cyane kimwe cyane mu kambi
hanyuma ubwo waje ku ninde waje kugushaka ngo ujye kuba umusirikare ujye kurwanirira Museveni
niga mu mashuri abantu b'impunzi kimwe n'impunzi ziri hose zisangiye cyane cyane rurimi amakuru yihuta vuba tujya kurwanira Museveni twebwe ni ibintu byatujeho urabona hari ibintu umuntu ajyamo ari vya bigiye kubwira ko ni ibintu byaje biratwafekta turabibona direct abanyarwanda babatutsi babaga mu Bugande batangiye gukora kuva ku gihe cy'inyenzi ndagira ngo batwumva babikurikirana neza ntabwo batigeze bamwe baturukaga mu Bweye no mu Bugarama wumvaga umva muri za 63 harabo nzi bavuriwe n'abantu bateye ahitwa Mutara mu irasanero rya Kamwezi wumva hafi yaho navukiye abo bamwe ndabazi baje barashwa amaguru bavukira bavurirwa iwacu kuko data ni ibintu by'ubuvuzi bumwe yarabikoze bakarwarirwa iwacu abandi bagatwarirwa ibiryo abandi bagatwarirwa imitwe y'ishusho ya malariya ntabwo batigeze barwana ku gihe cya Idi Amin hari abanyarwanda benshi babwiye umwami Kigeli ko amena abafasha gutarwana nyabanyarwanda mwari bakuru mwari ntarabyigishije umwami ntiyabyemera kubera imyemerere ye hama abo basirikare ntabwo bigeze bahaha ariko abanyarwanda b'inkwako zirari babarimo bagerageje gushakisha umuntu wese wazababera inkunga nangwa ishingiro ryo kuzagira uko nabo bigira bakazatera u Rwanda bagacyura babo abo ndabazi benshi barimo ba marume n'abandi abo bantu bagiye za Tanzania bagerageza kugemura Museveni ndetse bagerageje gutwara n'abana b'abanyarwanda Museveni akiri mu ishyamba ariko akiri Tanzania arwanya Idi Amin abo ngabo baje kwicwa no kwa mini bamaze kumenya benshi ndabazifite imibare yabo myinshi rero ibyo bintu byose twarabirebaga twabyutse tubire urumva nari umwana uri muri primaire wo mu wa gatatu hari umwe naguhurugera umusaza witwa Bihayiga yari marume mu muryango ku buryo aza akavugana na mama banganyazi ubu yagemuraga ijyana gitari Tanzania ko yacuruza gitari rwose iri ry'ibibabi Tanzania iwacu twadutse twari ku mupaka ushungeze urya iri ku mupaka ntabwo iri kuri umupaka w'u Rwanda ni metero nka 22 kwinjira mu ikambi ifungeze uburyo bwe ka gitumo niba utabizi Tanzania ho ni akagera kari hagati gusa ushatse kwinjira mu rongo kuri mayo 12 ukanyura mu kidasaye cyo kwita igisaye ukambuka washaka ugakoresha amato y'abanyambo ibacu hari mayire nke kugera ku mwaro ukambuka ibyo rero umusaza Bihayiga yari umuntu umwe ushaka ubundi buryo ndetse bafatanya na ba Museveni akajya azinga amafaranga mu bibari by'itabi akayajyana hakurya akagemura ba Museveni ko yari azi ko ibyo Museveni bakora byose bumva ikibazo cy'abanyarwanda ndetse bashobora no kubafasha amaherezo bakazagira icyo bigiraho ibyo byose twarabyumvaga igitekerezo cyo kujyamo rero no kujya kwa Museveni Museveni amaze gufata rero kubera ibyo twari tumuziho tumwumva noneho abanyarwanda twese twabyirukiye mu karere k'iburengerazuba iyo nk'abantu b'abatutsi b'abashumba kimwe n'abahima ba Museveni bashumba abenshi twaraturanye turashyingirana turamenyana amakuru yabaga barimo mu miryango yabo natwe twarayasangiraga Museveni uko agiye byose akura n'igihe cyazaga muri military commission azize ingabo za Front na Safari yambuka hakurya y'umupaka ari Tanzania umwe muri bakuru banjye n'abandi banyarwanda benshi bamusanze Tanzania arinjira mu ngabo ze atari yambuka umupaka ngo atere Idi Amin ubwo abo bose bari intango yo kugira influence ku bintu bya Museveni arimo gukora kuko ikintu cya mbere Museveni nawe n'ubundi burya bamwitaga umunyarwanda kuva kera Museveni yatangiye bya kampanye abantu bamuteye imbaraga nyinshi cyane kuko nabo babaga bashakana wayo yo kuzagira ikintu bigezaho n'abanyarwanda abamuririmbiraga